hilibka xoolo shalgadiisan weliba iyo kumideena walyaaboo sado maalinlaha ee lang isticmaalowa si gaara hilibka geelka weliboo ka an kumiimsan ee dadka maalintaasayo isticmaaleenga iyadoo taasay jirta ayaa bilang iyo bililahadhaafi ee Oktoobar suuqyada xoolo ee magaalada Baydhabo waliba ka yaraadaya sheenogo xoolo gaar ahaan geela taas oo lan sawayay geelo oo lindhoofiyay gobolada kale ee dalka ii haddo oo jididkii shalhiri roobabka deerta bilanda TNT oo bilaawdeen roobabka deerta iyo waliba CAD markaasay in qaali u yahay hilibka geela iyadoona toddobaadkan maalmo kumid in hilibka geela la ku waayay magaalada Baydhabo taas oo lan sawayay roobka iyo geelkii oo qiimashii markaasay lan dhawaado waayay sidii sheegan komaanliida ka ganacsadaas hilibka geela in halkii neef oo geelka ah usrooga 14 milyan oo shilin Soomaali ah iyadoona iyo sheegan in hadii hilibka kawaanka iyo sheenan kaliya iyo ka helaanga baasad dhan 8 ilaa 9 milyan oo shilin Soomaali ah taasina yeeta ato qasaara an ka jarta kokumada dadka ka ganacsada oo gadowga hilibka geela oo warbaahinta la hadlay ayaa waliba isku kordhay xaaladda suuqa kawaanka sida yeeta
oo loo eeg kawaanleeyti Baydhabo ana gaalini gaalawi gaali hobani gaalawi bayhani mid u nool gaalini ko hebra gis min ko ko ay gaalini gaalawi lan ko hobu su kasara maswal usubabada hangaan in gamay hangaan in turay lay gureen una lan una meel toosana wala nin gan garaano ma jirta marko ma in baagna guriyal eberu walyaala balla lan alla lan ki onay toy bay hanin erfado gaalo hobi leh nin ragaysi ku wan leeytum baydho ku wan wiinaga dhatis marko ay fiiriyay si halan si haljo ay si onay toy dhagan jo ay si waylan kulay si wan nin kulayna afiriya ku wan leey misa ko mawti walni yaala malla gaali irka ka dhegi lam baasa anka guriyal naad eber marko baasa iska dhaaf guriyal kili degnaay ba eber ayin eed maysin ku otsadaane waanka ma goha us afiriya dad ko la dhiibana leeyin erin illo hor bismin deenan gaala goori jiri gaali naata ka fadhay walana goor yahay malla walni fiiray naga do dareer lay libirooda sooto may roob ko yahay libirooda sooto roob ko yahay ko dareenba wa ee magan leey neefka oo banki yartati goor ee tumil lama tumisa de tumay farmiliyan oo iyo noob la goor yar leey 9 milyan 8 milyan leey gooyes faa'idanta yaal walba hay ba kala guriyaal eberu guriyaalka dadka gaal la hayaa lan gadgad war yaal ma leh ki in ki yarta oo banki yarta baasan wakiin sheego ma leh la tuwa nin weed ma leh ilaahay wala nin gaad